bawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent shaya isibhambatho sakho sondela ungesabi
Osomandla uzuyiqini impilo yami
uzuyiqini impilo yami
uphindu kuse
More music at gospeljingle.com.